Yintoni i-lockdown? I-lockdown kumgaqo ongxamisekileyo odinga ukuba abahlali basemzantsi Afrika bahlale ezindlwini zabo ngaphandle kokuba benezizathu ezibalulekileyo. Iivenkile zokutya, indawo zokuthengisa amayeza, ibhanka nezinye iinkonzo ezibalulekileyo ziza kuhlala zivuliwe. Zonke iinkonzo ezingabalulekanga zimisiwe. I-lockdown yesizwe iza kuqala ngokuhlwa ezinzulwini zobusuku ngolwesine umhla we-26 kweyoKwindla kwaye iza kuqhubeka iintsuku ezi-21. Uxhaso luka WhatsApp 0600 123456. Inombolo yemiba engxamisekileyo 0800 299 99.